Square Music.
Yes, a man, yes, a yes.
Sola zima kukamia, mia. Wapi nafasi wajione, wakikutisha weka nia, mia. Acha namba waisome, nasaka shilingi nasifanyi kushindana. Ukijingiza kinga tuchelewi kukukana. Anayekusema mkikutana we mchekele,
we mchekele.
Anayefosi kufana na we mpoteze,
we mpoteze.
Kinoma noma,
we mpoteze.
Mwanangu wakitoka usirudi, fanya kitu pate dish tushigudi. Watakupa maseke kusudi, ili tu wakuto kwenye mudi. Kila simu na yotimba wa usika na jificha masnichi wanazima ta. Nikiwa ndani na maniga wa mambwiga walofika so lazima tu watashanga. Na wanangu
toka, stachelo wakurudi kapige mbishe mbili tatu haina budi, naenda kutafuta nkipata tushiguli, na wewe unyombe ni sende makosa, baraka za bibi baba na mwana sende makosa, masnitcho na jipanga kwa chini sende makosa. Yeah, mizibo zibo sibo sulege pale kati mbinyo, hapa Messi Ronaldinho ila mindo Ronaldo kocha Zizu so Mourinho. Mi simo simo simo
manangu mi nikipata we, nikipata we, umipata we we. Piga goli kama samata we, samata we. Bendera ina pepe ya.
Manangu wakitoka usirudi, fanya tutu pate dish tushigudi. Watakupa maseke kusudi, ili tu wakuto kwenye mudi. Kila simu na yotimba wa usika na jificha masnichi wanazimata. Nikiwa ndani na maniga wa mambwiga walofika so lazima tu watashanga. Na wanangu
tafuta kazi, sio kazi.